get you discover. You just come and take control. When you come around to my house, they say what to more your wangu. Joko libu weni wangu. Uliza na chutaka kwangu. Baby na afu. Na inga racho kanya. Racho ngana. Sa racho yenda. Hazena leta. Wele wangu boy. Tulia na mi. Tulia kari boy. Kupenda, sema chochote nitatenda, sema popote tutaenda, you're my baby boy. Nawe, topa kwavo hakutendeza, mbena nize uli wa muemba, chimanye sisobo la terera, we wotoli. Yewe tambula yo musai. Tondeka.